Sili, 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 Abanzele, Tuel.
Ricky Melody's Touch.
Jali, uweni barafu ya moyo, kweli unanipoza, ninapohisi kuchoka. Honey, natamani niwe nawe, all the rest of my life, uwe ubavuni mwangu. Wabusara, mcheshi na mvumilivu sana. Una moyo utajiri wa hekima. My African queen, nizaridi ya kukala nawe. Penye halizo sini, kiangazi masika. Kusina shwari, ziwe mijuma wangu. Nakulaiki, dakuiha mazina kosini. Mazo mazo, mama na umbremo. Hata ardhi na mbingu viwe shahidi, nitakupa mapenzi yangu yote.
Chausa Amila,
Amilo, mazi wenu mimi
naeza takabikala.
Naifwa sweetheart, darlingi mimi
naeza takabikala.
Yo 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 yo, naenza simare, hata mimi na muhenza nenza ye.
I'm in love, benzirano gabalai, hakulali kafuna chati tamacha. Ne pasteta sita mimi, wani telela finolo la zapata. Wani blue tick, ukini hide you don't post in Simone. Mino jangu kavifitika, na hendo kwa mini nzolole. Wore na kabambe vino na patatachi, motula ya funa video chati na manya. Unasikira kila ziwe, samba na hendo mwenye. Don't worry uko safe on my hands, usijali kunda kutoka nainzi. Namanya kama jenzi, minondo panza na kuenza kishenzi. Takungezera idadi ya mabusu, kadia kadozi ndakangeza na nusu. Ukitandani volume full blast, umajirani mamanye kwa kila kazi. Kumbe kuna kila kazi kokaya, ni kuhenza juma naza vibaya. Kumbe vinalu mambaya, igashereheta heta magube ni haya.
Muhenza, nenza ye,
naenza takavikana.